Dios mío.
King Fizzo on the beat.
Balo, balo, kijana, baro, baro. Mwana ingira ndo ni kuchape mkwacho. Lenga kona sura na madiambos, jambos. Kam ni kupigi sheriba za kanairo mambo. Kujitepa, weta, tesa, meza. Turu pressure, septan, kujiweka. Tunameta, sosi neko kwa nature. Ketchup, kupepeta, goti na biga, bega, bega. Prakata, sakata, yom kwala, rada na kama tena mkemba, kichapa lazima na kam tena, kichapa sana utazampenga. Zabula, zigidi, Mikey, wakati yo gamba chi, story chi, kuwa muku kabadi.
Balo balo, 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 balo balo.
Muwala nyenya watu, mudisco tuzine valu valu. Machingri na meza kavu kavu. Bila chesa wanaleta na zigagu gagu. Chipo masala na kingo kotika.
Niko na ndanya na nipo kotika.
Nasika na gawa kama soko mchinga.
Anachanganyo na maloko nika.
Sabula zigidi Mikey. Wakati yo gamba chi story chi. Kuwa mugu kabadi. Combination kali kama ragwa na maria badi. Zigidi yo musipi nsibide mudangari.
Hot 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 hot.
Jipendide.
Hata hata hata.